Exclusive from twinjams.com.
Mfweni pepo liandi Abantu balanda hati Dichipuba Bambi nabo hati mukashana Kwa mumusebo Bambi balanda Hati ndina janki No kwa kuya inenshi kwete Balupwa balanda Hati nali shishita Chilabu shiku nde papata Ndelo lela uluselu enu wa makayenu Heyo ndelomba Elo ndili lofwa ine Wesa wani Ubu shiku bonse ndalila Ifilamba Na pilo yonse yalibamba kufilamba Ifilamba mumeso ine Sialipwa Lesa nde pampata Umfweni ukulila kwani Lesa nde China Atina lifulungana Bafwa ya mkafe Bambi na gunga bambona ninshu Bachinja na nshila Nomba imwelesa mulomfwa ukulila kwani Papata Mfweni Lesa De papata Mfweni Abantu balanga
Exclusive from TwinJams.com.
Abantu.